Ohondo ngoma cheza na mi Nipinde kasamake kikangoni Natamani sana ingekuwa na uwezo Nikufunge wasikone Kama kobe kwako sinaga mwendo Pole pole nyonze nyonze Nipe kuchi kuchi kama Sharukan Rabu mpaka nyusi Hani nisisi mkirani Sugu agaga kwa chini Nipanishe maruhani Wala hii nishabain Wendo kiboko ya mimi Nisha kupa penalti uspige dochi mpira upae Pipi haini toshi nipe mwogo ajangombe nilale
Warele, warele
Nite kwa mchele Nibanike bila wavu Nigonge kama kengele Piga kati nyuma mbele Nifinye finye mashavu Nikome kihere here Wacha tuni zile mbivu Nikondesho na pressure za nini Mahabuba ya tuahibu Na nesu kikesha na mimi Sugu agaga kwa chini Nipanishe maruhani Wala hii nishabain Wendo kiboko ya mimi Nisha kupa penalti uspige dochi mpira upae Pipi haini toshi nipe mwogo ajangombe nilale
Warele